in emotion.
Drama on the bed.
Iwe kiangaza ma masikaya na mvua jua and if your love me niko safe baby. Piti sekunde ya madakika na usi unajua
jua.
Bila ya wewe siwezi. Upepo mwanana unavuma moyoni mwangu, unanipa nyingi furaha.
Iwewe kondoka we sitamani, baki na me my honey. We waribi
hasa my baby you make me sing. Tata itarari darara tara. Tata itarari darara tara. Tata itarari darara tara.
Chagua uwe na mimi tu. I don't wanna see with somebody. Mwenzako nina wivu debe.